Kati buli bwe nfulume ennyumba nga ngenza okuyiya omukisa kagungoberere. Omulabe gy'atadde emisanvu olengerayo omukama saba oginzivunuse. Nsaba okumma ennyumba yange otuwa obulamu ne ssente tweyagale. Olwogabirire mikwano gyange n'abanjagala bonna bonna beeyagale. Katonda ow'amaanyi galira omulabe wabweru w'emiryango gy'ennyumba yange ow'amaanyi. Galira sitaani n'emizimu gye wabweru w'ennyumba yange. Onkwatanga ku mukono mukama munnange munnange. Onywezanga amavivi agajugumira munnange munnange. Onkwatira ddala kabaka ne siseera munnange munnange. Munnange mukama munnange. Oli Katonda w'amaanyi ekikulema kyeki. Oli Katonda w'amaanyi ekikuyinza mpawakyogera. Ekyo we nakimanyako nze kankuleetera ebyango n'obiwonya munnange. Era be nnawulirako nze kankulopera ebyange n'obiwonya munnange. Nsaba obukaka munnange, ennyonyi nzirinnye munnange. Ompa omukyala n'abaana, wonye ndwadde munnange. Kubako oli Katonda w'amaanyi ekikulema kyeki. Era oli Katonda w'amaanyi ekikuyinza mpawakyogera. Onkwatanga ku mukono mukama munnange munnange. Onywezanga amavivi agajugumira munnange munnange. Wulira we nkuyita onkwatira ddala kabaka ne siseera munnange munnange. Nkuyita munnange munnange munnange. Yokoowa munnange mukama munnange.
Kati buli bwe nfuluma ennyumba nga ngenza okuyiya omukisa kagungoberere. Omulabe gy'atadde emisanvu olengerayo omukama saba oginzivunuse. Nsaba okumma ennyumba yange otuwa obulamu ne ssente tweyagale. Olwogabirire mikwano gyange n'abanjagala bonna bonna beeyagale. Katonda w'amaanyi galira omulabe wabweru w'emiryango gy'ennyumba yange ow'amaanyi. Galira sitaani n'emizimu gye wabweru w'ennyumba yange. Onkwatanga ku mukono mukama munnange munnange. Onyweza munnange. Onywezanga amavivi agajugumira munnange.